Bunkenke bweyongedde ku Paalamenti wakatenga ababaka beteekateeka okuteesa ku bbaga ery'obwetengerezze w'eggwanga lyattu Uganda erya Sovereignty Day 2026 era nga ab'ebyokwerinda baongezeddwako ku Paalamenti nga n'enguudo ezimu zeggaddwa. Kino nno nga kigenda mu maaso n'ababaka b'akabondo k'ekibiina kya NRM bakyali mu hall eya Ssaabaminisita era nga boogerezeganya ku nsonga z'ebbago lino na butya bwe bagenda okukikolamu olunaku olwaleero. Bawa ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti nga bakulembeddwamu abakulembera Joel Ssenyonyi nabo basisinkanye okubaako ne bye boogera ku nsonga y'ebbago lino. Joel Ssenyonyi ategeezezza nti enguudo ezimu okuggalwa eziyingira Paalamenti si kya bulijjo era n'ategeeza nti n'ebyokwerinda okweyongera nakyo kireetawo obunkenke mu babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu.
Enguudo zonna zonna ebijja ku Paalamenti zonna zisaliddwako,
kimpe kiteetaagisa
naye ekyo bakikola lwakutya n'ekyokubiri kubanga bakimanyi nti bagenda okukola kikyamu, muzungu kyetuyita guilt, so bamanyi nti kyebagezaako okuteteenkanya kituufu. Ensonga lwaki bali mukweyisa bwe bati? Ffe ng'abaka opposition tugenda sisinkana bannaffe abali ku bukiiko obwo, aba opposition bagenda kutuwa brief minority report gyetukoze tweteeketeeke tegeddeko nti n'aba NRM bagenda kusinkana. Omulanga gwe nkubira bannaffe aba NRM nti katusuubire ku luno bajja kubeera banjawulo muko kubanga etteeka lino buli omu aliganye suubire nti banaawuliriza kubanga bo instructions kasita ziba eri mu state house babanga baga nti tugenderewo obaki obaki naye katusuubire nti banaawuliriza.
Wabula ye minisita omubeezi avunaanyizibwa kukulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga ku nsonga eno ategeezezza nti ebyokwerinda ebiri ku Paalamenti bye bya bulijjo ng'abantu tebasaanidde kutya.
Today, Parliament is resuming after, I think, last week's adjournment and the order paper you have already seen. So, this deployment shouldn't scare anybody. No more deployment. No, people shouldn't call the minister and people anyway. Whether it's in the market, whether it's in the church, whether it's in the Parliament. This country is a democratic country. This country has security. If you dare call the minister and people anyway, security will handle you.
Paalamenti ogenda okutandika ku ssaawa 8 zennyini.